ZLatestMusic.com.
Esi Stuja Eri Neusha Kwaya
Mulimu watana itumela kunizu saka chenwe Aba mwibashwile ya basi kazu waka chenwe Njiki kuzama ya muzama ya nina ka chenwe Haiba nilate hamu kuti senzi laka chenwe Muwine nina, muwine nina Muwine nina, muwine nina Muzama ya nina, muzama ya nina Muzama ya nina, muzama ya nina
Mwaka na itaisa kumina fama ngwele oni manisi Kuzema soze nieza na kupakulifamu nifekarifu Machwala nana onaziva kuri ni wake yalesi kwa madizi Munishwezi fasifafano kuri mtota pisa zaka zerivi Dear God, nivo nise nirivire kai Anything can happen at any time, kantiri fasiri ya kai Vatuseva ishwela fela koku sinakula ezana bye bye This world is a terrify, we don't lay still until we die Zeni kupafa ki guidance, zema swe kulizi eze bypass Yeah, baba lulate alu savaziva cause everyone's faking smile Ukuteke maonda teao, that's what the bible says Nakomoka hava nitu elivai zeni bulela kishoza vopasta nyambe Ulimu wakana
itumela kunizu saka chenwe Baba mwibashwile ya basi kazu waka chenwe Njiki kuzama ya muzama ya nina ka chenwe Haiba nilate hamu kutu senzila ka chenwe Muwine nina, muwine nina Muwine nina, muwine nina Muzama ya nina, muzama ya nina Muzama ya nina, muzama ya nina
Zile nke nikaona muivone esie kiro mpati Seni batakiri tuonoro, anilatima badrag Babataku ni hatelela konomi na musani fa highland Lila zaka za tavela kunivona seniriba kwa graveyard Mumamele vatuve umpila nivona baba moava milati Babataze mucha mubafe nivona fokuriva utwe munati Babatea ufite masireze kona vakari zlaning madi Upilo buinzi inge korona isifaki social distance Kizengata zelu vulaya, too much isot sana Zakuyeza ni mivurele zikono hape famu saka nana I'm leading people to victory mambo jambo fani eka nana Ni tuta za kare si history chwale faki ya banana
I'm the man of God, I'm spiritual Anyone kize ngate mwa physical Mambo nga esi faki na piriso Neba wataku ni hatere piriso
Esi Esi luba savatia Esi kwaya
Mulimu wakana itumela kunizu saka chenwe Baba mwibashwile ya basi kazu waka chenwe Njiki kuzama ya muzama ya nina ka chenwe Haiba nilate hamu kuti senzila ka chenwe Muwine nina, muwine nina Muwine nina, muwine nina Muzama ya nina, muzama ya nina Muzama ya nina, muzama ya nina
Esi, eyo Gucci's crew Venon Gaga, eyo Beauty, my sister, eyo Weezy, Pai Papurai Kora, Viral Arms.
We are the living witness. Sweet Melody Studio.
ZLatestMusic.com.